Who is bad? It's Arthur Busy on it.
Westside Music Block.
It's a brand new, one. Keku shwa kipo. Aston and AJ. Western General. Alongside Prospect.
Yeah. Mukasha ina chwa nikafa Queens General. Iske mama kula na mwendika meji finiro. Nauti chwa na mambu sawa haipa Western. Na kulile fela usali ten. Hata ni makao fela haba kwan. Kiena hali nospa number one. Hakule amane haturuki first kula sabulena. Mukasha ni mwata malizo wakula ya kayo labulena.
Lumiseme noti ya sikuwa mati. Mukolo waka nalikwanda black and white. Chwale kampanji tukae misamaso. Hakuna kotuka ya toki tuaka tukapaso. Nieza zeni lata kiwaka mubuso. Akikuli na mivemba konoye kitemuso. Aze Western General. Kina makalelo wape kina maungulo. Nasepa fake mushungula. Nekile kukula ni muhata masipula. Wena luna kambe kima pario. Finiro kono wape lutozua nekefa memorio. Mule nengi kilikanda. Kuvaka nguanda kono musiwe fakele lusanda. Don't you worry fani siri kuno jima. Wa next kuna tamwa musiwa makativa. Jesu hai.
Mukasha ina achwa nikafa Queens General.
Wini 5 star general.
Nisike mama kula na mwendika meki finiro.
Mwendika meki finiro.
Na utichwa na mambu sewa haipa Western. Na kulile fela usali ten. Hata lima kao fela haba kwan. Kiena hali nospa number one.
Hakule amane haturuki first kula sabulena. Mukashwa ni wata malizo wakula ya kayo labulena.
Western General.
Western General.
Western General.
Western General.
Western General.
Ingeza bolo zibuzo kwa tenise. Bani siyezi stulo vo mista zagaze. Nekile kuwa kuhuka nyamwa ziva kima kopi. Mwaba ziva nekile musa wa supi. Vao balu winela fela mwabulo. Kwa lukopa na niwa na mwanzila ivali koko. Luba kiezi kwa munya koni loko. Vao kutuma mwendi vayo kupa young psycho. Fela fela bacha salu na siloko. Vafanjinga ezi nani masipoko. Kutiva nani femu kaiza mabush. Wanafua mboni kiza marabishi. Neke kunifumbela kule nikawona. Ukanivona chwani kwa bateni venepana. Don't you worry fani siri kuno jima. Wa next kuna tamo musiba makatima. Chesa hai.
Mukasha ina chwa nikafa Queens General. Nisike mama kula na
mwendika mdiki finiro. Mdiki finiro.
Na uti chwa na mambu sawa haipa Western. Na kulile fela usali ten. Hata ni makao fela haba kwan. Kiena hali nospa number one.
Hakule amane haturuki first kula sabulena. Mukashwa ni mwate mwalizo wakula ya kayo labulena.
Western General.
Western General.
Western General.
Western General.
Western General. Western General.
Ni busweli bulozi ni vila landa. Nekile kuli nishwe mungata tuka ishonda. Tuka kopela nga kaivi maflow. Nekile muva vona vase pile kuna four. Neni vata kuna tani karitaya. Chwale ni voni kuli bulozi na bubulaya. Nikana nimi natelanga wani wani. Kusavisa bulozi kuli ushwe kia mawani. Baba museba ikutwa wupondo. Fabutali walu na kulu na nyaki wapudo. Na ituwele langa ni deliration. Kuli aizibi koi ya ye generation. Utelele mtu ya kuweza impawa. Upale zwi ndio limba na vipawa. Don't you worry fani siri kuno jima. Wa next kuna tamwa musiba mwakatima. Chesa hai.
Mukasha ina achwa ni
kafa Queens General. 5 star general.
Nisike mama kula na mwendika meki finiro.
Kie kushwa
pi. Na utichwa na mambu sawa haipa Western. Na kulile fela usali ten. Hata ni makao fela haba kwan. Kiena hali nospa number one.
Hakule amane haturuki first kula sabulena. Mukashwa ni mwate mwalizo wakula ya kayo labulena.
Western General.
Western General.
Western General.
Western General.
Western General. Western General.
Download it from westsidemusicblog.net.
You know we plays it. Yeku fosara fosara. Aston and AJ. Yeah, CrossFit. Big salute to all the generals across the nation. Kikushwa people, Western government, forever and ever. Until one does.